S-Y-A. Harlem, Harlem way. Katonda kumpe katia kumpate ebyange byuwete kankulabirire ng'ekimuli kumachaka ungezi nkufukirire buli kyonetaga oh baby nandeta ngenda kula kumukwano ngenda kuwa byonna byennina ngenda kuyira mapenzi gwe alumu alumu we ngenda kula kumukwano ngenda kuwa byonna byennina ngenda kuyira mapenzi gwe alumu alumu we. Bien pumara mutima gunuma nendwala tunulire simu nesawa emenene makuwekawa wansanga ntawa kasirina ntwala noninyi sedala nonda getala wansanga ntawa kasirina ntwala noninyi sedala nonda getala nenda kula kumkwano Gende yetu gende.